sio kwa goma ili eto goma ili a biti ili e tundo ili a mzuko mepanda mzuko mepanda
ayawe ayawe
ijadi mepanda imepanda
ayawe ayawe
bichwa liko mati uliko mati nimefurugwa nimefurugwa nishakula kiku shakula kiku nimefurugwa nimefurugwa mzuko mepanda mzuko mepanda
ayawe ayawe
Umeshikwa na jini gani leo ah DJ
unanikosha
unanikosha DJ Umeshikwa na jini gani leo ah DJ
unanikosha unanikosha
Umo ah Nalipandisha wazimu eh Nalipandisha wazimu eh
Change pose. Oya masela Zambi utaka uyo Sambo nakama tunamnazi adamu wapewe uyo Oya kilaksha, kilaksha Kuguka yako Sinataka kupima Choto konyeshe so Oya kilaksha, kilaksha Kuguka yako Nasema na majitambura hati kigoko paka gongo lambo
We DJ Umeshikwa na jini gani leo ah DJ
unanikosha
unanikosha We DJ Umeshikwa na jini gani leo ah DJ
unanikosha unanikosha
Unanikosha Unanikosha